nibo bashyize hamwe ibiganiro amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Dusangire ijambo. Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali mu Rwanda.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo nsuhuje n'abadukurikiye. Dusangira ijambo yacu iracyari ku ngingo yo kwimura abaturage kubwo ibikorwa by'inyungu rusange. Dusangira ijambo yagumye muri Baniyahe Inyarutarama mu mujyi wa Kigali nyuma y'imyaka myinshi bahanganye n'ubutegetsi. Kuwa kane w'iki cyumweru kirangiye bwatangiye kubimura ku ngufu, bubajyana mu Busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari. Nabatindiye ndababwira ko inzego z'umutekano mu Rwanda zagose Baniyahe yose ku buryo kwinjiramo no gusohokamo bitashobokaga. Abaturage twabasanze bangiwe kwinjira.
Nari mvuye ku kazi hanyuma inje sanga bashyizeho bariyeri ko nta muntu winjira nyine hariya. Ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze, kubera ko urabona umuntu waraye ijoro aba ananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi. Amakuru mfite ni uko bari kuvuga yuko bagomba kwimura abantu nyine batuyemo.
Twumijwe nuko urabona niba umuntu akorera hano twari narinje nje mu kazi nsanga nyine bafunze nta muntu wemerewe gutambuka.
Ibi bibaye ntabwo twabyanga. Nshatse kuvuga ko nk'ubu nk'umuryango wanjye niba urimo hano babuze buryo ki wenda bajya ku kagari bakajya kuvuga ati wenda iyo nzu turayemeye, nabuze buryo ki ninjiramo wenda njye kubabwira dukusanye ibintu tugenda aho abandi bari tujye kuba twahicara.
Bavuze ngo ni ukwimuka ku ngufu. Urabona hano harayemo abasirikare n'aba polisi baruta abanyarwanda batuye muri Baniyahe na Rwukiza, baruta abasivile bahatuye kandi baza bikwije. Bivuze ngo twavuga ngo umunyarwanda afite agaciro mu gihugu cyiwe, ariko ntabwo ariko tubibona. Nimba turaturariwe igipangu kikararirwa n'abasirikare batandatu, nta ntwaro dufite ariko bakaza bitwaje intwaro zirenze. Kandi kutwimura ntabwo ari ubwumvikane, ari ubwumvikane batubwira ngo ese abashaka amafaranga ni bande.
Rwose ndi mu gihugu ariko ibi ntago bikwiye, ntago byakagombye kuba.
Kubwa byagombye kugenda bite?
Kubwanje bakagombye kuzana abagena agaciro. Hano hari abantu bize bazi iby'imibare, bakabarira buri muturage ibintu byiwe. Niyo bamukura hano bakamujyana mu Bugesera cyase bakamujyana i Rwamagana, bakamugurira isambu, bakamushyiriramo inzu igaragara n'ahantu agomba gutungira abana be.
Wowe bikugezeho wakitwara mute?
Nakitwaramo gute, sibyo guhagarara ku mutima nta kukitwaramo.
Aho bajyana ubutegetsi buvuga ko buri kimwe giteguye neza. Uyu ni bwana Adalbert Rukebanuka, umuyobozi nshingwa bikorwa kare ka Kicukiro bari kwimurirwamo mu Busanza.
Yageze hano muri iyi site icyambere turabakira tukabasobanurira nuko hateye, twarangiza akajyaho bamwandika bakareba ibyangombwa afite, indangamuntu, bakareba ko koko ari ku rutonde rw'abimutse bavuye hariya, hanyuma bakareba n'inzu ari bujemo. Ibyo birangiye tunareba niba azanya abana, kuko mu minsi mike amashuri y'abana aratangira, tukareba abana be biga mu yihe myaka kugira ngo tumenye n'amashuri tuzabashyiramo ku buryo bizorohera abo hatazigera habaho icyuho na kimwe ku bana bazatangira ishuri. Ibyo iyo birangiye bajya mu byumba byabo, bagera mu byumba bamaze gutunganya neza mu byumba, kubera ko tuzi ko hari abaje batabashije guteka kubera kwimuka n'ibindi, tukabagezaho amafunguro byibuze atuma batajya kurwana no guteka ko ka mwanya, hanyuma ibindi bakaza kubikora nyuma. Muri makeya nibyo. Ubwo wagira ikindi kibazo, dufite n'indi desk dufite twashyizemo hano, iyo waba afite ikindi kibazo kitagendanye nibyo kuba twakimukemurira. Ndetse dufitemo n'ivuriro, waza afite n'ikibazo cy'uburwayi, ushobora no kuba warimo wimuka wenda hakagira akantu kagusharura, ubwo icyo gihe harimo n'ivuriro hano ryahita rimufasha. Umuntu wese afite inzu ingana ndetse ahubwo ziraruta imitungo, agaciro k'imitungo bari bafite aho bari bari. Niyo mpamvu abaje harimo ubwogero, harimo aho gutekera, harimo naho kuryama. aho ngaho haba hahagije umubare waho w'ibyumba byo biterwa n'ingano y'inzu yarafite hariya kandi urebye inzu yose iri aha ngaha gaciro kayo kaba kigiye hejuru cyane urebye n'ibikorwa remezo bihari nuko inzu ubwazo zubatse ubona ari inzu nziza cyane kandi abenshi bahari barazishimira
ijwi rya Amerika bavuganye n'ingeri nyinshi kuri iki kibazo bakimara kumenya ko bagiye kubimura ku ngufu harabahisemo guhungisha ibyangombwa by'ubutaka bwabo
navuye mu rugo mbonye bikomeye nko mu gihe cyo mu masaha ya saa yine n'igice za nijoro
yego
ndavuga nti uko byagenda kose ndabona ibintu atari byiza mbonye atari byiza ndabaho kwiha amahoro nubwo mfite umuryango mfite abana mfite umudamu ariko navuga ngo hato ntaza kugira umuntu wenda twaza gukimbirana kuko narabona abonaga baca munsi y'inzu iwanjye cyane cyane ko nasigaye ahantu hasa n'ahaguye uwari wese yankurura nuko ndavuga ngo ubwo bigishoboka kuba nagenda reka mbe negeye hirya ho gatoya
mu yandi magambo wahunze urugo rwawe
naruhunze kugeza ubu kuva ejo saa yine nibwo navuye mu rugo ndagenda
mugabo iyo ahunga hari utuntu ahungana wowe wahunganye iki
inkweto n'ipataro uko n'umupira n'ibyo ngibyo nta kindi
abahunganye ibyangombwa by'ubutaka wowe ntabyo bahunganye
mu by'ukuri ibyangombwa byanjye byo hari aho biri ntabwo biri mu rugo kimwe n'abagenzi banjye bandi kuko bari bazi ko hariho gahunda yo kuza kubisaka bakabitwara niyo makuru twagendaga tubona ariko ubu nta kindi uretse kuba wafata wagura ikarita ya banki ukagura perimi ukagura irangamuntu na tapatigo yo kugera mu muhanda
ababitanze si bo n'ubundi bashobora guhindura ibyo byangombwa
ntekereza ko hari igihe n'amafaranga y'igihugu ahinduwe kaza amashyashya ibyo nabyo biri mu burenganzira bwabo cyangwa n'iki sinababuza byose burya birashoboka
n'iki wabwira ababafatiye ibi byemezo
icyo nabwira abadufatiye ibi byemezo icya mbere ni ugushyira mu gaciro bakamenya ko umuntu ari umuntu icya kabiri nanone ni uko nzi ko buri wese ahura n'ibibazo ku isi waravutse ukaba umuntu cyane cyane ukaba umugabo uburyo ngo Imana itera amapfa n'inatanga aho bahahira buri hari icyo Imana iri kunteganyiriza kuba yarahisemo kuntuza kuri umusozi
ikibazo cy'amasiko uzabundabunda kugeza ryari
bo simbizi kugeza igihe Imana izabyemerera kandi n'ubu ntabwo nishe n'ubundi mu gihugu ntabwo ndi kwirukanka kubera ko ndahari ntabwo nagiye mu mwobo ndi ku gasozi ndi ku gasozi birumvikana ariko nta kindi narenzaho nta n'ikindi nakora kugira ngo ibyo bihinduke ni ibintu bitoroshye n'ubuzima bukakaye
kubera ko polisi y'u Rwanda yatwangiye kwinjira muri Barinyahe twakoresheje ibishoboka byose tuvugana n'abarimo tugamije kumenya uko bamerewe
ahangaha ni ukuvuga ngo abapolisi nyine batugose nakujya mu kazi ndetse no ku kazi koreje imodoka iza kuntwara
yego
bayisubizayo ntibantwasha umuriro n'amazi bawe kubakupye
yego
ari kukubwira ngo nutimuka barazana special force kwimure ni ukuvuga ngo ni ukwimuka ku ngufu drone yiriwe hejuru ivuga ko umuntu agomba kwimuka akagenda ugatanga icyangombwa ngendi mu rukiko bakagombye kurindira kuri 29 bakaduha umwanzuro
mukeneye nko kugira icyo murya munywa biragenda bite
kurya no kurira aho tugiye urarya iki butike bazifunze butike bafunze amazi barafunga umuriro barafunga kuvuga ngo ubuzima bwo kubaho ntabwo tumeze nko muri Ukraine bimwe bavuga hagati yo Zelensky yamenyaga ko Putin ari bubatere ibisasu biremereye yoherezaga drone akababwira ati mwihishe mu buvumo natwe niko bimeze ukuvuga ngo rero umuntu nimba badukunda nk'abene gihugu nimba ari igihugu cyo kuvuga ngo umunyarwanda ku isonga yumva umunyarwanda kuvuga ngo ubungubu bimeze nka ya mabwiriza nimba ari ayakera kwa Hitler nimba ari aje bavuga ngo ufite imbaraga ni ukomeza udafite imbaraga agasigara rero ni ukuvuga ngo ntukwamburwa ibyawe ureba bitwaje igishanga
none biragenda bite rero amaherezo araba yahe
amaherezo ni ukujya gukodesha kuko nk'avoka njye yambwiye ati uramuka utanga icyangombwa uraba wemeye inzu ubwo uranyishyura amafaranga twavuganye ese miliyoni nayibona twavuganye se kugira ngo amagarare ko nta kintu namuhaye nta kintu nabona icyo gihe uremera ugafata inzira ukajya mu bukode ukagenda ugakodesha ibyawe byose nk'ubu inzu yanjye bari bayibare miliyoni 8 muri 2017 ubu ngubu yari ihagaze miliyoni 40 kuko nsoje bayibaze metero kari guri 180 uburyo yigeze kuri 82 icyo gisukari yaguraga amafaranga 6.5 ubigeze ku 200 umuceri umufuka wagura 16 ubugeze kuri 3.8 ubusa umuntu yakubwira ngo uyimuka ntaguhaye nayo kuzarya harimo abasaza b'imyaka bageze mu myaka irenga ya pasiyo yatungwaga nayo mazi ni ukuvuga ngo rero tugiye mu mudugudu ariko se ni ukujya kurimbukirayo kuvuga ngo redi ubuzima buzajya bukunanira uvuge ati sinimba namburiwe mbararase namburiwe nkabyani byavuga ngo naje bambwira ujya ubuganda bataye ubutindi none yamburiwe muyambuwe ku manywa ya rukamba
ijambo rya nyuma kuri iki kiganiro
njyewe ndumva twaratakambye na perezida arabizi kuko turaturanye ni ukuvuga ngo uwo dutakambira adufashe adutabare nka kwa kundi ujya kuregure ugasanga urigera nimba imana ariyo yabiduhaye rero irabitwambuye kuko yabishatse izongera iduhe ibindi
kuwa gatanu tariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 imodoka zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda zatangiye gusenyeraho muri Banyahe gusa habaye kitonderwa kubafite imitungo y'agaciro karenze miliyoni 35 z'amafaranga
gahunda yo kwimuka ntabwo nimuka
yego
nuko nasigaye njyenyine nkaba ntafite ubushobozi bwo kujya gukodesha ayo mazu kandi nkaba ntanze yanjye mu busanza bitewe nuko iri hejuru ya miliyoni 35 izo nzu zikaba ntaziriyo kandi noneho nyiri nzu tukaba tutari kumwe
nyiri nzu uravuga umugabo wawe
ndavuga umugabo wanjye kubera ko afunze
bari kubabwira iki rero abategetsi ku bantu bafite imitungo irengeje miliyoni 35
batubwiye yuko nyuma y'iki cyumweru baduha igisubizo ntacyo turabona iki cyumweru kigiye gutangira
ubimeze bite aho ngaho ko numvise amakuru avuga ko amazi umuriro baba bivanyeho muri kubaho mute
amazi umuriro nta kintu gihari dufite kubucu amazi y'ubucuruzi yavuyeho ahantu ho guhahira ntaho dufite ndi mu matongo njyenyine nta bandi bantu ubwo n'abandi b'iyo mitungo bari hirya cyane sinzi niba bahari kuko sinemere kuhava baratatanye ubu ni ukuvuga ngo ni ukuri ndacyahari njyenyine mpari ntegereje nyuma y'icyo cyumweru bambwiye ntabwo kirashira
gukodesha cyangwa kwimukira ahandi hantu biri gushoboka
gukodesha nta bushobozi mfite bwo gukodesha ntabwo bitewe n'uko wakamfashije ntawe mfite ndi njyenyine ntabwo ndi gukora
umugabo wawe Jean de Dieu Shikama ni umwe mu bahirimbataniye ko abaturage bakwimurwa bikurikije amategeko mu burenganzira bemerwa n'amategeko uramusura bikemera
kuva yafungwa ntago ndamubona iyo ngiye barambwira ngo ntawe uhari
bandi bande
abayobozi mba ngiye yaho nyine kuri ribu bambwiye numvise nabonye ku kinyamakuru ko afungiye Remera hanyuma ngiyeyo sinaba nagende bakambwira ngo ninge ahandi najya ahandi nabwo simubone ariko aho nabashije kujya ni ku Kimihurura kuri ribu yaho hedikota yaho niho nagiye ngiyeyo barambwiye igisubizo bampaye barambwiye ngo mbwire ngo umugabo witwa Metre Innocent ngo azaze ejo mu gitondo 3 niwe uhakenewe njyewe bikanga ubwo byahuriyewe rero nibyo gusenya tukabura naho tunyura ntitujye dusohoka ndarushye ni ukuri kuba ndi jyenyine mu matongo ni ikibazo gikomeye kuri jye ntafite uwamfasha cyangwa mvuga nashakiye n'iyo nzu yo kubamo ni ikibazo gikomeye n'ubushobozi ntabwo mfite abana amashuri agiye gutangira ni ikibazo gikomeye kuri jye
abana bayo bari he
nabohereje mu ntara ko ntafite ubushobozi bwo kubagaburira
mu ntara aho bazagaburirwa bw'ubuterero
ntabwo mbizi imana izabarengera
uwo basenyeye yemererwa gukuramo ibintu bigenda bijya
babahaye iminsi ibiri ushoboye kubikuramo utabikuyemo ntabwo mbizi kuko njye ntabwo nemerewe kuva aho hantu ndi mvuga nti yenda ubwo ndengeje 35 yenda ndagira ngo nange itaza ngo ziyicaho nkagira ngo mbibasabe nyine kuko ziyirengeje kuko batazirengeje bitayirengeje ntabwo mva mu rugo impamvu nashoboye no guhahira abana ko ntabona aho nkorera cyangwa akazi cyangwa ngiye no guca inshuro
ese ubwo iwawe hagenewe agaciro ka miliyoni zingahe
miliyoni 91
aho ngaho se mu bantu barengeje miliyoni 35 muri nk'abangahe
ni bake cyane kuko ntawe twegeranye ngewe
ntabwo uzi umubare wa nyawe
ahantu ari bari hari ntabwo barenze abantu 5
Ijwi rya Amerika ryahamagaye kenshi umujyi wa Kigali tugamije kumenya impamvu bahisemo gusenyera abaturage ku ngufu kandi hari n'ababurize mu nkiko imanza zitaracibwa. Uruhande rwa polisi y'u Rwanda rwo rwemeza ko nta ngufu bakoresheje mu kwimura abaturage. Navuganye na CP Jean Bosco Kabera uvugira polisi y'u Rwanda.
Oya, nta ngufu zakoreshejwe. Ngira ngo nawe wahigerera ingufu, nta ngufu zakoreshejwe, nta ngufu polisi yakoresheje.
Impamvu babivuga nuko bashingira ku kuba bagiye bakaguta ubutaka bwose buri muryango, kandi ngo hari nabo bari kubwira ngo basinye ku ngufu ko bimutse.
Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Polisi kugaragara hariya ni mu rwego rw'umutekano. Waguta ubutaka se ahubwo ushobora wabona polisi bwose ubutaka bwose bw'u Rwanda ni ubwo bugabanya he? Ngira ngo bakwigerera ukirebera ko nta cyangwa n'abandi bakakubwira iyo ngufu iyo uvuze gukoresha ingufu biba bivuze ibindi nyine ingufu gukoreshwa kuhagize umuntu utazwa cyangwa hari ikindi gikorwa cyabaye. Numva rero ntabwo ariko byagenze.
Afandi muranyohereza yo ariko njyewe nahageze ahubwo nangirwa no kwinjira.
Nibyo
niko byagenze.
Nta ngufu zakoreshejwe, ntabwo nzi uburyo wangiye kwinjira, ariko nta ngufu zakoreshejwe, ntazo polisi ntabwo nta ngufu yakoresheje. Numva nta kibazo gihari.
Abavuga ko bakoreshejweho ingufu murababwira iki?
Abavuga ko bakoresheje ingufu barabeshye, ntabwo ari byo. Turabanyomoza ko atari byo, ko nta ngufu polisi yakoresheje.
Muracyateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo. Turarebera hamwe ibibazo byo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange. Turacyari Nyarutarama muri Banyahe. Muracyumva Ehe Abagira Ubusa, ntitwahagarariyeho. Twifuje no kumenya uko imiryango iri kwimurwa ibayeho, ariko muri iki cyiciro byatugoye kubabona. Ahubwo twavuganye n'abahageze ku ikubitiro. Kubera impamvu z'umutekano turahindura amajwi.
Ubu babaye hari n'abakiri kujya ku buyobozi bw'akagari n'iki kujya kubaza impamvu batari bandigana.
Ubu bari kurara bate?
Harimo abacumbitse ngo bazihawe.
Yego.
Bamaze gucumbika mu bazihawe. Kubera nk'ejo arimo arahageraga.
Yego.
Ugasanga nabo barazibona.
Uhamaze igihe kingana iki? Baguhaye ingana iki wowe? Wari ufite igenagaciro ry'amafaranga angahe? None abavuga ko bari kwimura abantu baza inzu zihari, none mukamuvuga ko zidahagije, ubwo birafatwa bite byo byo? Hari abari kurara muri koridoro cyangwa bari kurara hanze? Hari ibindi bari kubaha bitari inzu nko kurya, bimeze bite? Ubu se kuva uhageze urabona iterambere rimeze rite?
Ariko muri abantu batandatu bafite iyo bitanga, hari abandi bandi babiri,
wagiye gucumbikisha abana kubera ubuto bw'inzu ugeranije abadafite aho kuba babimuye ni bangahe bari gucumbika yego tugarutse kuri abo bana bawe se abiga ni bangahe kubishyura bimeze bite ngukundikije uko bisobanura ko kangondo washoboraga kuba ufite utuzi ukodesha Hari gabangahe abicaye ni bangahe Hari uburyo mubona bwo kuganira n'ubutegetsi mukabugezaho ibyo bibazo byose nk'uko mubivuga Njyewe nkurikije ibyo ndi kubona abantu bavuga ku mbuga nkoranyambaga nuko bari kugenda babisangizanya baravuga ko ahubwo aho ngaho mu busanza bagiranije na hari ya kangondo na kibiraro bita muri banyahe mugiye muri paradizo byagiye bivugwa ngo umugabo cyangwa umugore agiye kuba ku rugo bisaba ko rimwe na rimwe kuba wabwira abana bakajya hanze ibyo biraba bimeze gute mubikora mute ngari ngari jimjaro mukavukira genda komba muvandimwe ariko se ngugire nde ariko se ngugire nde hagataho hari nabahawe inzu bakabura icyo bazimaze
yewe ntabwo nagiyeyo
eh ntabwo agiyeyo
Nahungiye hano.
Wahungiye hese?
Nareze onja kwihamba handi nyine aho nahise atangira kuri gatoya.
Kuki ubyise kwihamba?
Mbabura ndekera aho ngaho mu bandi.
Kubera?
Natumura nicaye.
Umuntu acumura ahagaze nibyo byiza se.
Uko bimeze nyine ako nemeye yo nyine narebe uwo nkaragiza nyine ariko nyine uko nyine nuko bimeze nyine.
Kukaragiza se uravuga ko wafashe inzu urangije uyiha umuntu cyangwa warayigurishije?
Ntabwo nayigurishije nyine ihariko nkuko uko nyine nyine.
Kubera iki rero? Ntabwo wayishimiye byagenze bite?
Muvandi wanyihangana utagira ibyo umuntu aba yabita mu mubiri we ko ari byinshi. Nyihanganira utagira imbabazi. Nuko bimeze nyine nuko nyine
bari bayiguhaye ariko
nari nayemeye nyine ibyo manza nyine byanze nyine tubona ko ntahereza ryabyo nyine
bari bakubwiye ko ufite agaciro kangahe?
Yego.
None se ubu umuntu wayihaye wizeye ko ayifashe neza bizarangira bite?
Umuntu wanjye nayihaye nta kibazo.
None se kubera iki wayimuhaye kandi bari bayiguhaye?
Ntabwo nayimuhaye burundu.
Yego.
Ni kugira ngo we gusa nyine ayikoresha nyine ayituyemo uko nguko nyine.
Icyo wayinenze ni iki?
Ntabwo yari ihiye n'umuryango mfite nyine
ibyashoboka. Ufite umuryango w'abantu bangahe?
Twerekeza ku musozo w'ikiganiro. Umunyamategeko Innocentiho ku bwayo wunganira abanyarutarama mu nkiko agasanga iki cyemezo cyo kubimura muri ubu buryo kizagira ingaruka ku manza zabo.
Gute ubikiko mu byukuri n'ubungubu tuvuga urugero.
Yego.
Bari kuzafatika ukavuga ruti abantu nibari mu kariko bazimuka ingurane mu mafaranga uko babisabaga, ariko iyo ugiye ukareburebe ugasanga majorite bose bamaze kujya mu mazu kandi kugahandaukoze muri fura y'ubucamanza harimo influence ikomeye cyane. Rero se ko ikiburanwa umuntu yaburanaga ingurane ikwiye mu mazu ari uko iyo nzu ihari, none bayisenye n'ujya kureba urasanga bahashenye isibye nkabashikama.
Yego.
Aba Fabrice afite agaciro kanini karenze miliyoni 35, ariko abandi bo ubwo se gucamanza wabaye ingurane ikwiye mu mafaranga kandi mu by'ukuri baramaze gufatiza uko biri kose abacamanza nyine bazasomarura ya rubanza. Ku ruhande rumwe gisa naho cyamaze kuzimira, umucamanza azavuga ngo wabaye ingurane ikwiye mu mafaranga kandi waramaze gufata inzu uko biri kose, sinzi ngo bizagenda gute. Nanjye ntabwo naguha ubusobanuro bw'uko ibintu bizagenda.
Yego.
Ariko kandi ndareba nk'abarigeri itazasomwa uko itanurwa ry'urubanza hakamenyekana bamaze muri babandi bareze abagiye mu mazu n'abataragiye mu mazu, harimo bamwe na bamwe bagiye mu mazu, harimo n'abandi bagize bagiye kwikota. Ndese bifite ingaruka zikomeye ku mikirize y'urubanza.
None nk'abantu muburana rura rubanza wavuga ko uwo mushoramari bavuga ngo yabubakiye amazu ni muntu ki?
None se mushoramari ubundi nubwo wenda bafite ubundi buryo babivuga.
Yego.
Hari ababivuga ngo ni akajagari ngo mu buryo butandukanye, ariko iyo ugiye ukareba resolution y'icyahoze ari njyanama y'akarere ka Gasabo.
Yego.
Birasobanutse neza umushoramari ni sosiyete bita Savana Creek.
Yande?
Iyobowe na Deni Karere.
Yego. Akazahakorera iki?
Akuvuga ngo ubundi kwari kubakamo inzu z'icyitegererezo, inzu zihuye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Tituzi ngo zari kuba ari etaje zingahe, ariko yari amaparitema nyine yo ku rwego rujyanye n'icyerekezo cy'umujyi wa Kigali.
Nk'umunyamategeko wunganira aba bantu mu nkiko, ubonye uko bigenze, undi muntu waza afite ikibazo nk'iki ngiki agira ngo umwunganire bya kugendekera bite? Wabyemera ntiwabyemera?
Nabyemera kuko ari uburenganzira bwe, afite droit d'assistance et de representation ko biteganywa n'ingingo 29 y'itegeko nshinga.
Yego.
Ariko rero mu by'ukuri uko biri kose ikomeretsa fuwa cyangwa se ikomeretsa imibereho y'umwavoka bagomba kujya kukunganira abantu, kuko niba kuko iki kibazo ntabwo ari ikibazo kireba abantu bahariye gusa muri Kangondo ya kabiri na Kibiraro. Ni ikintu kigaragara neza yuko kireba abaturage, abaturarwanda.
Inshuti bakunzi badusangira ijambo, ikiganiro cya none ngisoreje aha. Nshimiye buri wese wakigizemo umusanzu ndetse namwe mwadukurikiye. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu, mwumvaga Echo by'Ubusa, naho utaha.
turamushimiye mugenzi wacu Eric Ebagira ubusa ari Kigali mu Rwanda. Namwe abakomeje kutwumva twongiye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.